Yeah.
Pay attention, ladies and gentlemen.
Put it up.
B-boys in the house, you know what I'm saying?
Nataka muwe nami, niwe nani, ili tufura. Nataka muwe nami, niwe nani, ili tufura. Yeah. Oh.
Doing better, bada kuhaso kwenye mishe za kusaka hela. Ni muda kufurai sasa, hao sio masela. Yeah, mwendo mpera mpera, tuna bang, tuna bounce. Kushoto kulia, this is how we do man. Na mini umesha nisikia, hivi ndivo navo flow. Hivi ndivo navo go, kwenye stage, kwenye show. Takubari, mini soul. I'm addicted to the money, nipe mic, mini chane. Hizi swaga ni atari, my haters wara msibishane. Tal zote nipo, michano bado nipo. Got the skills in this game, japo kiumbo niko simple. Yes, yes I'm young but I know I can. What I need is one mic and I might do my thing. Cause music is my nature, hustle is my catcher. Mine hustle heavy day, I found a way to get the pay. My fans wanna shangaa jinsi mi navo perform. Analiza, damn, where is this boy from?
Kila corner,
kila corner. Wanaupima kaa kushoto. Watu wangu kata yari, njoni wape mambo mseto. This is how I am, this is what I do in the game. Peace kwa machizi wangu wote na madam. Sema
baby boy,
yeah that is my name. Niko imara na mini takuja ngara. Unanipenda nipe gwara, sina beef na mafara. Na nasema nao kama hambone Yesaya. Sina beef nao japo wananiombea mabaya. I'm a G, double OD, boy kama Nikki. Na struggle kila kukicha ili nitoke kwenye dhiki. Sipi miki, nguzo yangu mini mashabiki. Siache mziki, hata ungenionesha bastola. Nazidi kumomba mola, kubalike kila Sam kasoda ya Coca-Cola. Kwenye hili game, yani kila Sam. Umenisoma sham, I'm gonna kill them. Masnichi wanabana ila bado na chana. Wavlana, wasichana, wana show love kwangu ile sana. Siku na mchana, sichoki baby mina kazana.
Siku na mchana, sichoki baby mina kazana.
Yes, ne haso sana, mini mtoto wa Afrika. Safari ni ndefu lakini na mini tafika. Yeah, asante sana ti, liye nishika. Ukanitowa kwenye game, kanifanya na skika. Sauti yangu inakita, kila kona, kila kona, kila kona.
Kila kona, is how we do.
How we do.